J-Drama or the
Fence. Naishi kwenye penzi, tayari nishapendwa. Kwenye haya mapenzi, mimi mateka. Na nimeamini kwenye penzi, tayari nishapendwa. Kwenye haya mapenzi, mimi mateka. Labda uenda mindo mjamba, huku mgenya kuzikamba. Usinishangae, nishapendwa mi. Nitatangaza kila kona, duniani kotojue nimepona. Mimi, vile vidonda niloguza, vimepata mponyaji. Tujengwe sanamu, la makumbu show me now. La mazini show me now. Baby, mina wewe. Wataji uliza maswali bila majibu. Nikipi kimetusibu? Mwambie mapenzi yao, mwambie usiwafiche.
Tuambie, wajue, tumependana sisi. Hatuachani sisi, sio nevo zao. Tuambie, wajue, tumependa na sisi. Hatuachani sisi, sio nevo zao.
Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss.
Shaitan boy. Aye, mapenzi dawa penkila, ushanipota ila. Hakuna Samson mjanja mbele ya Delila. Michezo kufungana, fungana, ndora ya mpila. Nageuka human nature na kuchapa tatu bila. Basi punguza sila, ukinuna ukizila. Na kuaga kama sambovu ilokosa majira. Siku ikipita tuje chat, nangena jealous. Na kutexu waligani tanita kaki uchila. Yo, nimependa so ushamba. Kosa filo bajaja toka dampa katanga. Watasema manyanga, umenendia kwa mgala. Wajui kinacho nivuruga kwako ni hizo shanga.
Wambie, wajue, tumependa na sisi. Hatuachani sisi, sio nevo zao. Wambie, wajue, tumependa na sisi. Hatuachani sisi, sio nevo zao. Waambie, wajue, tumependa na sisi. Hatuachani sisi, sio nevo zao.
Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss. Kiss, 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 kiss.
Records.